ye wananiangamiza. Ninapomchagua ambaye ana haki, wanarudi wanasema nina ukabila. Wanaingi sisi chochote tafanya, watu lazimisha sisi kuwapa kura. Tusipotimiza watu wangamiza, twashanga kwa yale twayaona. Nene kipata kiti kutabamba faya, hatujasahau mwaka 2007. Ninaumia kwa barua iliyotumwa na twenda filova urudi Ingereza. Ningekuwa na uwezo ningekurejesha Kenya. Uwe fura yeye ni best wana inchi. I try the best to make them happy. They try the best to keep my son. I try the best to make them happy. They try the best to keep my son. Sagon, Sagon, don't leave me. Sagon, Sagon, they'll kill me. Sagon, Sagon, you are my shield. Sagon, Sagon, you are my savior. Vitisho mezidi hapa Kenya, mambo na staili ya hali ya juu. Nahisi siko Kenya, niko Vietnam ama Afghanistan. I try the best to make them happy. They try the best to kill my soul. I try the best to make them happy. They try the best to kill my soul. Sagon, Sagon, don't leave me. Sagon, Sagon, they'll kill me. Sagon, Sagon, you are my shield. Sagon, Sagon, you are my savior. Tunawapa kura sisi za kuingia bungeni. Turukana raia wakufa juu ya njaa. Jama zimezidi Kenya na serikalini. Weshimi watu naomba mutupesima. Weshimi wajuru majuto na mira na kisaki. Hakuna kilicho baki katika mastore. Listo zizo chanda, janja njama. Metufanya wakumbavu, mejiicha waokobu. Mifuta na ya maombi kwani huyu mbubu.